have found joy in you. There is peace which has never been found before. My desire is to please you and always be a vessel used by thee. Ninataka kufanana nawe, Bwana. Kijito cha maji ya uzima, Yesu weyo.
Nakuitaji, nakuitaji.
Nataka kunywa kwako ili nisiwe na kiu tena, Bwana.
Nakuitaji, nakuitaji.
Yawe. Only you can bring peace to a broken heart, Father. Only you can give joy where there is pain. Ah, Jesus. Only you can satisfy a soul that needs love. As men, we can show a compassionate concern to others, but only you can satisfy a broken heart, Lord. Araba Shekaiba. Oh, hallelujah. Wewe ni rafiki mwema Bwana.
Wewe ni rafiki usiye wa kawaida.
Ni kwako tu,
ni kwako tu naegemea.
Nikiwa nawe Yesu,
nikiwa mbele zako,
mbele zako tulina amani.
Amani yako ni kama chemichemi.
Baba, 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 napata amani kwako tu.
Wewe ni rafiki usiye wa kawaida.
Oh, hallelujah.
Ni kwako tu,
ni kwako tu. Jesus, I want to be like you alone.